be in a family on way. Don't rock it, stop it, be in a family on way.
Umeze uko usibya kera urabizi bishe vuba oh kutanyurwa biri kure nk'ukwezi kuva mumenye duhura nagize impinduka ku muvuduko ukaze I don't know why waranyemeje sinzi n'ukubikora oh no
mbega impinduka wanyijije imiguruko
wansubije ku murongo
uhora unshyira mu nyungu
cyane
izi mpinduka zose urukundo rumereye ubuki uyu mutima ugukunda zizatuma utera n'ihirwe gukunda kuri wowe n'impano ikomeye ikomeye
Vuya ntiyikironda eh ibyo nguriye hirya mbibonera inonga tuza nta na kimwe nakubura na sheri niyo mpamvu tuzagera na kure ibihe biduha guhinduka urugendo ntirube rurerure dore imigisha turayisangira nge nawe birutuva nimwe iyo turi kumwe biba umunezero utakuba hafi nge biramvuna Minuka wanene ye, one more ye Satumye numbu buzima imba Oh no 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 Oh mama mama
Ise minuka zosuru kundoro mere yubuchi Uyumutimu gukunda zizatumu tera jidwe
Gukunda kuri wawe ni mano Ikomeye, ikomeye Shana byo bikubamo niyo mpamo iyi mpamvu nanjye mikunda cyane